ngicela umthande, thande nsuku zonke. Thande nsuku zonke. Ngicela umthande, thande nsuku zonke. Yilo mdali wethu. Ngicela thembeni muntu wami. Ungasuki kuyo mdali wethu baba wethu. Ngicela uhlale thembeni muntu wami.